റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കവയംഗജ് മാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽക്കവയംഗ സാസദി മീറ്റർ ബാൻഡി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനി സൊഡ്ഡുമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാഖഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan
guyan harra mudde ku asaddet barakuma lama abdigdam kesumme situn kesanarra antujbe horati
motumman kenya tajajila telecomi dabile nagenye biyetti walqunnam sis unde subek sejra odu kesat gaba saqamna ogganu taddabli sabasa ummata tigray bakka sanjira nama eru kennef bada sagati arga qarshi miliyono kudan qopesu sa ministry raya ethiopia beksera gabasa odu bodati dergago university china buljin sohong kong targamu kesat demi barno to pharmacy degree sadafayo kan doctor massa barata jiru walin mari gege senejra ulgaltoni nanno adunya jiran talali covid 19 fudachu kesa moggata kan qodamne dabi ko ulgalto tadunya wachi sera ugesonne gumsa fayya talali fudatan talali sana erga fudatani boda hala turenu fipsaniru martinu gara boda diatu
hanga tumro saganta kenyatin walin turan afera kenya agefato ta kenya producerin tamsa sarra bran hailu tamsa internetif media hawasu maka kinde situmo tigist gammeti odu adunyaf gara soratan sindabarsa
penolin sanagan torala khet kuma motumota ummata lola nanno tigrayin rakkat garkaru fi dollar million sodde mechaniki kumri bijaba sel lola jiandura nanno tigray jalgabane yakta kuma motumota jedetti nam kum shantama tisudani tidete kum kurnye do tambo bi khis bagate ori hanalle khan tigray khana mo sudani garkarane lola kana khanda bun diba jirein tanam badel walte debi sonen ulfat wanena me khis dabrellen dafte qalbi khisana men baddu jeda mark lowcock itana ni tiga fatama de megarqarsa yo mudamsu fa to kuma motumota akajechi satte ammat yollen gargarsana aljiran gargarsu kunen egi wonni duran do won tonne kubilbila fan de bitendu badruft amma tanando sunitti nami huji de bi ujirae motuman ethiopia lene akorri lafa nagala fa ti jere tin qawwe hirat gafachu jira to kuma motumota ak motuman ethiopia khara jarba ga khana gargarane awu gafachu tur motuman ethiopia nanno tigraiti olantumma sera kabachi su jere itsene jen ministeri tisoran ethiopia namagara bulchoti tpl jiran itime bir million kudani kannuf barbachi su tinjir namjer khangare nijir humelle makasalin do sinaf jere wadagale dundu bat deben akbulchin sero allama ta jere ti tajajul ummata ti fi khamutumma khaduran chitana man tan yayu ti deben baru barsi su namat jalin kamne wore lafa fanu fitin barachu am fedu fi to namat miyo mefien masina rage odu achergen akmutumma jere ti goden nanno sabhawi ana gangati warane gumuzi konnam bulalole warana dakhe sanam lamfide milisha muhumma amoto tokuma deset aster misgana terge yalane nutim
kamisa kale sagana ma bulchisa na no benishangul gumuz walin kan waldange su bulchisa godina gosa awi kate ana gwangwa ganda mota keset hidattonni gumuz qiyane konnam bula jolle lama walin ture haleluya lani fi gani jala ba usani itigafataman wajira policy ana Gwangwa itana commander Damallash Branu ifsani kane gumsarra turan misensota humna adda lama jesani milisha nanno tokko madesani rujedan lenji argata kajiran irrede debine dubannu se hoganni bulchisa nanno Benishangul Gumuz gubbaq abe hiwatin kantata me wanta ef nun aga ujedani rayan ittisafi humno tina adda bulchisa nanno amara nanno sana kanto atayo tau walirratti dhukaasuun hanga walakkeessa guyyaatti itti fufee ture jedhameer haga ammaatti gosa adda adda baasuun haleellaa gaggeeffame keessa bulchiisi naannoo Benishaangul kallattiin harka kan qabu ta'u ragaan jira jechuudhaan ittaanaa komaandar Dammallaash yennaa ibsan
hoogganu
jiruutu dhumuuf jirtu amaaratu kana gochuuf jira jedhee kakaasa malee gumuzirra rakkoon hin jiru hoogganni jiru walitti bu'iinsennaa jiraatuun dhufu kottaa tasgabbeessaa jenneeroo waamnus bilbila isaanii cufanii baduu jedhan gama kaaniin bulchisa naannoo Benishaangul Gumuzitti waajirri dhimmootii kominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Mallas Bayyana waa'ee kaleessa hidhattoonni Gumuz gaggeessan jedhame kana waan hin beekuun qabuu jedhaniiru qaamoleen adda addaanii harki hoogansa naannolee keessa jira jechuun yaada dhiyaatuuf deebii kennaniin
የፖለቲካ አመራሩ በዚህ ውስጥ እጁ አለበት
ወገን ሲያሳ ከነከሳ ሀርከ ቀቡፊ ረኮጅሩ አከፉራሙ ቱንታኔ አከሃማቱ ጎዱ ከንጅሩ ታናን ቡልቺሲናኖ ሀርስ ቦሪስ ተርካምፊ ፉደቹራ ቦዴቲንጀሩ ተርካምፊ ሂንፉደኔ ጀደምነ ቡልቺንሲ ኩን ካንሃማታሙ ሚቲ ጀደኔ ገመካኒን ኢዘማን ሀረ ኢብሰባሴን ቡልቺሰናኖ በነሻንጉል ጉሙስከሰት ተዝገብጣቢንሰ ጅሩ ከሳ ሀርኪሆ ገና አከጅሩፊ ሞቱማን ካናላልቻ ጥከኔ ሰረ ኤክስሱን እትጋፈታ መረጁ አከቦ ጋፈቴ ረጀቹዳን አስተር ምዝጋናው ባዳራ ገባስተት
ወርጃን ድረት እንመሳኒ ትጀዳኔ ማካድራ ናኖ ትግራፊ ሰፈደንጀዳኔ አርደፍ ፍለዱሪ ተዋለኒ ባሳኔ ቴን ኤራማንቲል ለጉታኔ ፍያዋለን ለምሱኒም ዱመቴ ድብጀንጫላጀ አከጋባሳን ቪኦ ዮናታን ዘብዲዮስ አቺረገ ገባስተት አዋል ካና ዱራን ቢዩ ምትዴ ቢሳኒ ናምጥፋ ፍሉም ተኮ ተዋለን አርዳሞ አቦቲና ማንቲል ለንትዱፋኒ ቴኔ ሰራማንቲል ለጉታኔ አዋለን ፍለ ተቆጥተን ማክሰገሊ ነማኩዳኒ ነማኩዳኒ ሸኒፈቱ ተልቻኒቴን ማናማንቲ አቡኔ አረጋው ከሰተ ዋላኒ ጀ ከባሳን ቪኦኤ ካች ጆርለ ነማክሃናና ዋላን አርጉሰቱበት አከዮናታን ዘብዲዮስ ጀለቲ ቃሚ ሞቱማለ ንትዱፈቲኒ እንመጀር ኸናለ ዲኤንኤ ሳኒቲን ቆራቲ ወረላፋማለ ሶዳቀምና ጀላ አክሞቱማ ላፈጉፍ ጋፈቴ ጀ ዱኛና ረጉያ ወረጅረን ወያ ከበበርባዲያ ወልፈሱ ጀልት ማይግራንት ዴይ ዲፑፍ በልን ጀር ከናዋና ዱኛ ቴኒማኒ ጀረን በቀታ አፍሪካ ከሲያው አገርሲሱ ፍቪኦኤኒ ኡጂጅራጀት አከ ገባስ ኩማ ሞቱሞታ UNHCR ደባላኒ ቲምባሳኒቲ ቶርባንዲ ኮኮፍ ከሰት ኢትዮጵያ ከሰ ነማ ኩም ሸንተማት በቀቴቲን ነም ሚሊዮን ሰደይ ተማካ ዱኛ ከስ በቀቴት ደባላም ከነከሰ ሚሊዮን ኩዳን ሰደይቲ ቢዮት ገሞ አፍሪካ ከሰ ወረ በቀቴት ጅረን ኢትዮጵያ ገም ካባ ከሰት አማቻ ደሙ ጅርጀድረቲ ቪኦኤኒ ተነጋርሲ ሱፊ ቪኦኤ ራዶኒ FM ቻነሊ ቪኦኤ ካሊቢያ ትሪፖሊ ምስራታ ጅሮረቲ አሬቲን አፋን ትግሪኛ ደባልት ኦዱነች ራርጋተኔ ረኮዲዮ ተናም ትግራይ ከሰ በቀቼ ሱቆ ፈዶንታቲኑ ናሚ ኤርትራ ማጋላል ለማን ጅሩለኒ እንደ ቀብዲ ሱልለን ጅረንለ ወልፈካት ወዴፈኖች ራርጋታኒ ጀል አካና አፋን ትግሪኛ አፋን ኦሮሞ አፋን አማራቲ ፊ አፋን እንግሊፋለኒ ኦዱን አርጋቹ ደንዳኒ ጀል አከባሰ ቪኦኤት ተናሞ እገር በልና ንደብ ሞቱማን ኬኛ ዳሜ ነጋ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢሳ ያዩጩፍ ቢሮለ ነጋ ሞቱማ ሳፉለት ኮድ ዴቢሱ ፍንተልቹ ጅራ መናራ እትጃረለ ኸለይ ቢሲስ ከልሞ ዳውቲት ናይሮቢ ያርግ
ተጃጅለ ቴሌኮሚ መቃ ናሽናል ሴኩሪቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ ጀደሙን ካውንዳ አይከና ከይብዘን ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ኡሩ ኬንያታ አመጣብለ ነገኛ ቢየቲ ረኮቶ ኩማለ የሮጋባባ ከሰቲ ኦዴፈን ወልጅጂሩ ደንደኡ ጅደን
ቢፎር ዚስ ሲስተም ኬም ኢንቱ ቢይንግ Each of our security agencies utilize their own telecommunications network.
Akaziru Kenyatan ututori wal kunnti kunndirir famin dablinne genya Kenya toro de fannuti waljiran umfadun fatika buturan martinu toro wal kunnti addaadda wanqabane fi walisani ode fannu waljiru baayer kisature kanamaleste sumni lafa Kenya rakisawante edafi umfatti mesha wal kunnti sanqaban kabiye gutu gawin turre amma garu toro wal kunnamti amma mijete kanan dablenne genya marti karato kicci akawal arganta era kanaf rayan tsabiya tijajili policy biya nisa Kenya worri wajjere basasa afikanisi salpatti wal kunnamu jechuuda ajidu Kenya tayudu betan Kenya tan toro wal kunnamti arawi kun dablenda fanya ude fanno akawal jiran qofa do intane tarkanti molus dafane akafuratani karabana ajidan toro kun dablenne genya biyetti wal kunnamsi su qofa do intane embassy wan Kenya TV ergam to dablenne genya Kenya ergama biya na lejiran wal kunnamsi su danda ajidame jira ጃጃዱራ አጃ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታንት ጃጅለ ከነካውንዴሰን አጃ ወራና ኬንያ ጀነራል ሮበርት ክቦቺ ቶሪወል ኩንንቲኩን ሰገሌ በረፈማ ፌስቡክ ሰገሌን ነሞተወል ኩንንሲሱ ከንደንደውዳ አጀደን ሚስተር ራየት ሰብያ ኬንያ ሞኒካ ጁማስ ድራን ሜሻሌወል ኩንንቲ ዳብሌ ነገኛ ኬንያ ዳብሌ ዱንፋ ዋን ያታ ቱሬቪ ተጃጅለ ቴሌኮሙኒኬሽን ያራኑንዳ የኩኒ እጭቲም ሞቱማ ሐርከነመይ ማለረ ከምቡኔፊ ጋሪዳ አጀደን ገባ ሰገሌ አሜሪካ ገልሙዳይት ናይሮቢ
ዲያሳ ኖርሞጅ አሱጅርታን ናይጄሪያ ትጆለን ኢራ ድብሰዲፈ ፉርታሚ አፉርታሃኒ ቶርባንዳ በኸሶራኒ በቆራም ቀወን ፉዳቴ በደንታኒ አማንታኒ ያዩ ቃይ ሳሊቴ ደቻን ጆለታና መንበርኖታቲ ጉረታን ፕሬዝዳንቲ ናይጄሪያ ሙሐመዱ ቡሃሪ ጀረቲ ቱኒኒ አዱኛ ፉገመቹ ቶክ ታቱለ ኢጆለታና አገማለታና አርገኒጅራ ኢጆለታና ወራምቢሱኒቲ ራሳ ጎዲን ዘማራ ኸሰጉ ጉሬ ገለኒ አርቃይ ሳሊ ገለኒ ቃይ ሳሊ ቲንገለኒ ማቲከነኒ ሚሊሾቲ ቦኮሃራሚ ወዩ ፈዱ መነን በርኖታ ዱዳኒ ኢጆለ ፈአታኒ ድረን ጉረታኒ ያኒን ዮሪ አርጋታን ገደለክሽና ወራ ገማለ ነርጋምን ይጅራ አከይ ጆለ ተነመት ይገደለክሽና አሜሪካናምት ይታናን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ማይክ ፔንስ ፊጃርቲን ሳካረን ፔንስ አራ ቴሌቪዥን ረተባኒ ሆስፒታል ወራን አሜሪካ ዲሲ ትያዱ ከሰቲ ለም ኮሮና ወራነተን ይትጉዳን ፈያው መት አሜሪካ ጀሮሚ አደምስ ለኔ ጀረታነት ለም ተነወራነት ኮማለነ ምንጎቱ ነመለን ልኩብዱ ጀደብ ይየትም Doktori jarkana kimi torban sadin duba dacha alimela meso waranna da jere tirame. Jare kunini akkanami korskana. Inshakki nukana mo mbirranne. Biyatte mujir. Amerikati nami agitoko korsi kunini. Fayyanam dowa yukana mo. Diba yun fayyiz fajare wana kakani shakku utjira. Koronan kunini nammalli Amerika kaysa takamale da balade mujir. California, Los Angeles itti. Akbiltuote fayya godin suni jaranitti. Yon tlebisani la alani. Los Angeles kof kaysa itti. Saati itti namlamat ruku khana lubbu daba. Jarmanin leen guyyaa 10 dubatti qorsaaraa kana nama isiitiif fannoo furfoo jirti. Warri kennaniif kun ammoo akka bulchiinsii jedhatte warra humna laafaa dhukkuba kun itti jabaate. Jalqaba jaarrolee ganna 80 olii kafula jaarrolee tisiisan jiranitti qorsaan argata. Jii tokko lama keessatti ammoo warri humna laafaa cufti qorsaan arganne jennee wal gaafannee achiin dubatti waan itti aanaa tilaallaa jedhe. Jarmaniin akkuma biyya Awurooppaa talibii qorsa kana namaaf kennuuf eeyyama bulchiinsa fayyaa sirraa eegachuu jirti. Qorsa maanta waraannachuu jiran kun kadhaabii fayyaa Pfizer, BioNTech fi Moderna faan hojjetan. Iraan laf nukuleerii si itti hojjetan Teheraan irraa kiiloomeetirii 90 fagaatu keessatti warshaa hordoo keessatti hojii jirti. Iraaniif addunyaan duriyyuu ton irratti wal dhabane. Iraan nukuleer hojii misoomaatiin hojjadhaa jirti. Addunyaan ammoo Iraan waraan biyyaan balleessitu dhoossaan laf jalatti hojjechuu jirtidhanii waan hedduun adabaa ba'ani. Akka Emiraatiin Arabaa jettetti Iraan warshaa laf jalaa keessatti hojii nukuleeraa kana hojjechuu jiraachuu si mirkana saatalaayitii illee tanuma agarsiisa. Oduun ambaaf qabsanuu Ansoraa Lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka isaan jiran nama eeruu kenneef badhaasa gatii argaa qarshii miliyoona 10 qopheessuusaa ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa beeksiseera. Namoota eeruu kana kennan eenyummaan isaanii kan iccitiidhaan qabamu ta'ullee dubbatameera. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kennan ministeera raayyaa ittisa biyyaatti hoogganaan ol aanaan qajeelcha odeeffannoo leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo akka ibsanitti garee hoggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay juuntaa jedhaniitiin waaman yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala oolchinee seeratti dhiyeessuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jira jedhan. Jeneraal Asraat akka dubbatanitti gareen kun hinjifatame yeroo ammaa kana loluudhaaf hamilee illee dhabeessiniin jira jedhan. Duulli waraanaa torbaanan lamaan darban taasifamaatiin ture. Diina hidhannoo fi humna namaatiin illee laamsheessee guutumaan guututti barbadeesseetiin jira kan jedhan. Hogganaan qajeelcha odeeffannoo kuni hoggantoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay lola kanaan burkutaa'anii konkolaataa irraallee bu'uudhaan miilaan dheefa galaniitiin jiru jedhan. Yeroo ammaa kanas holqa, bosona, huuraa fi bakka garaagaraatitti dhokataniitiin haala bittinnaadhaan socho'aa jiraachuu isaanii kan dubbatan leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo namoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf uummanni odeeffannoodhaan akka nu gargaaru jechuudhaan waamicha dhiyeessan. Namoota bakka hoggantoonni kunniin jiran eereetiniin akka qabaman taasisellee gama mootummaati badhaasni dhihaachuu fi dubbatan.
Ya Tigraay hizbinaa hullum Itoophiyaawii zeegaa xiqqoomaa bamastat bamaaggaalat.
Uummanni Tigraay fi lammiileen Itoophiyaa hunduu eeruu kennuu saaxiluudhaan dirqama lammummaa akka bahattan gaafataa. Eeruu kennitaniif galata onnee irraa madde dhiheessaa dabalataanis lammii kamiyyuu eeruu kana dhiheesseef badhaasa mallaqaa dhaabbata keenna raayyaa ittisaa irraa qarshii miiliyoona 10 ramadameetiniin jira. Kana jechuun duula raayyaa ittisa keenyaa Diina Adamsee murteef dhiheessuuf uummanni keenya tolaanis nu cinaa dhaabbataatiniin ture. Amma haala addaatiin dhaabbanni keenya badhaasa kana qopheesseetiniin jira. Namoota eeruu kanaan dirqama lammummaa isaanii bahatan maqaa isaanii iccitiidhaan qabameetiniin badhaasni kuni kan kennamuuf ta'a jedhan. Hogganaan qajeelcha odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo garee hoggansa juuntaa jedhaniitiin waaman kana nama bakka jiru eereef badhaasni qarshii miiliyoona 10 ni dhiyaata haa jedhanii malee hoggantoota kanneen maqaa fi sadarkaa isaaniitiin adda baasaniitiin hin eerre. Namni kaffaltiin kun kennamuuf namoota meeqa eenyuunfaa yoo eere akka ta'ellee wanti addatti ifa baasan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina.
As I look at the valley down below, it is green just as far as I can see.
Dargaggo jinanus fiqadu jedama University China bulchins Hong Kong targamu keset dame barnota pharmacy degree sadafayo kan Dr. Masa Baratajra jinanus president University Chawali halatin dargaggota Africa tarra barnota targatan rat Maryan Lera jedera nakor malkato asofsise jinanus of bexisun egan
Galat Ominakor, Maranko Jinanus Fukadu Edama, Amma University, Chinese University of Hong Kong, Yokinimo, CUHK, Barata Ogato Kofa, PhD, Pharmacy, Barachandra.
Jinanus, Kanandro Malu Jatatrute, Esatu Jatatrute.
San University Walaga, Atumati Baradeni, Grigel Kabako, Sakasmus Degree, Lamafako University, Jimat Kambarate. Jolledi division ni Juma University ke zati barshan ture akasmasi mawallak garra jolle bafaren kamni dek garra ture jollumma korra kabe oji korano yokinmo research irratit iye fatten hojjicha ture kanafi sanati fayyadamen scholarship bakke addaddati apply godhe ture wantote du laini kabadde garra Canada Australia Charani kundura wana ufifjecha gara Hong Kongi kana imale ambasadara university kana atisi.
Media wasa Facebooki ketini charani gagota afrikada. Mijesu daf mari kamuleo gansa university Hong Kongi university China te yolin. Akka tasistan ifstejerta yari kuna kaminke irati maretani. Debi akkamitumurati kenname.
In Gudani, Africa, Roni, Baye, Kenya, Barnota, Kabatamarati, Kaninun, Dovnevi, Ali, Baji, Kayokinmo, Gali, Kenya, Akasmasimo, Ali, Barnota, Kenya, Halak, Abatamarati, Kanun, Dovnevi, Dergagoni, Kenya, Baye, Miramo, Katambe, Kamara, Kanavi, Aloti, Juru, Charra, Arganeti, Alota, Kenya, Dubachu, Charra, Umun, Modrikama. kanafi Afrika kisa lechallo bareda jira kabenyo ma bareda jira garu asbiya kanakisa nama barate humna barate fi meesha gahatu jira kama nami PhD barate oji abutti gautti jira meesha korano kwano ftaw heddu jira jalka bagafan kan arge gara garumma guddana kajiru nuni kabenya gudda kamna garu istin fayedamne yokin mo utilize gone istin fayedamne asgaru kabenya sane hunduma fitani sammu gudda yokin mo mensha gudda to kabani hoji twan jijiran kabani kanafi ani hoji sammu ko tikannufe linki yokin mo hariro university of africa walin yoomne hoji guddan hojjetama kanafi umke asis korano sa chitigagge sudanda dargaggoonni keenyammo waan kana raabaranii boru hojiiwaa umu keessatti akkasumas immoo qabeenya qabnurratti seeraan itti fayyadamu yookiin hojiitti geeddaruu dandeenya jedhee jalqaba akkuma dhufeen qaamota jiran duukaa haasa'ee walgayii barattootaa fi keessummoota akkasumas immoo aangota yuunivarsiitii dabalatee keessummoota biyya bakkee adda addaatii affeeraman irratti walgayiin har'a guyyaa namoota 12 kanaafi Eurooppi keessaa kan hirmaatan jiru yuunivarsiitii kana keessaa chaayinaa keessaa indiyaa armeeniyaa akkasumas immoo ijoollee bartoota afrikaa bakka bu'ee natu hirmaate kanaaf ani carraa naa laatametti kan hin gaafadhe inni guddaani afrikaa keessaa kanatu jira as keessa garuu kanatu jira walitti finnee hojii kana hojjechuu barbaadde jedhee pirezidaantii yookiin immoo vaayis chaansilarii yuunivarsiiticha piroofeesar Rook Tuwaan gaafadhe ture innis yaada bareeda itti gammadee kanaafi deebi'ameenis marii mari'atameenis yuunivarsiitota Eurooppii Ameerikaa keessa jiran waliin gurmeessine Afrikaa keessatti yuunivarsiitota keessumaa gara jalqabaa kanarra laayinii kan qabatee jiru baha Afrikaa irratti keessumaa Itoophiyaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa wanneen kanarratti akka hojjechuu barbaadanii fi yaadichis deeggarama akka ta'e si waliin akka hojjechuu dandeenyu jedhanii waadaa naa galaniiru.
Barattoonni carraa barnoota biyya alaa barbaadan jiraachuu danda'u haala kamiin carraasaa kan isaan argachuu danda'an?
Carraan nuyi iskoolaarshiippiif qabnu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf gara Beenin kana Naayijeeriyaa, Gaanaa sababa Ingiliffii afaan isaanii jalqabateef carraan isaanii banaadha. Kanaaf iskoolaarshiippii argachuuf inni guddaanii gara onlaayiniis ta'e dhaabbatoonni hedduun irraa barattoota Afrikaatiif waan hundumaa bilisaa fi ispoonsarata waan ta'eef dargaggoonni kun iskoolaarshiippii karaa ofii onlaayinii barachuus haa ta'u qaamaan barachuus haa ta'u appilaay gochuu danda'u. Karaa biraa immoo gara Eurooppii, Ameerikaa kanas immoo Ingiliffaa TOEFL yookiin immoo IELTS yoo qoraman carraas bal'aadha jedhee yaada. Dhaloonni kun gara miidiyaa hawaasaa telegiraamii, feesbuukii, waatsaappii irra galuu dhiisee gara googlii waan isa fayyaduu danda'utti barnoota isaa fi waa lafarraa waa argachuu danda'utti yoo kallattii isa irra kaawwate jijjiiramuu danda'a carraa guddaas argachuu danda'a jedhee yaada.
Dargaggootaaf wanta jedhamtu yoo jiraate?
Dargaggootaaf wanti dabartu haala kam keessa yoo jiraatan kaayyoo isaanii waa baruu fi dagachuu akka hin qabnee fi jabaatanii gara barnootaa gaafa dhufanis kaayyoo isaaniif akka hojjetan jabaatanii hojjechuu hin qabu jedhee yaada. Sababni isaa namni barate bu'uura biyya tokkooti waan ta'eef egeree dhalootaati waan ta'eef dhaloonni keenya inni guddaanii of fayyadu gararraa dhaloota boruu fayyadu akka qabu biyyoonni guddatan qabeenya isaanii dhaloota isaaniif dabarsanii kaaniiru nuni garuu har'a wanna nyaanni bulluyyuu rakkachaa jira. Kanaaf biyya kana kan jijjiiruu danda'u dargaggoota kana. Kanaaf dargaggoonni kun immoo tokkummaan kaayyoo keenyaaf lafa jirrutti hojjechuu qabna malee haala dhukkubaa haala keessa jirru ikoonoomii yookiin immoo haala siyaasa keenya ilaaluu qabaachuu dhibnee kaayyoo keenyaaf dhaloota boruuf jabaannee haa hojjennu jechuun barbaada.
Jiinanus Fiqaadu carraa barnootaa akkasumas carraawwan garaagaraa afrikaanotaaf mijeessuu wajjin walqabatee tattaaffii taasisaa jirtu irratti yaada nuuf laatteef maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa Qophii afaan Oromoo guddiseensi galateeffadha. Milkaa'ee waan jalqabdetti.
Kadhagaa jirtan as Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ce'en. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti talaalliin farra dhukkuba COVID-19 kennamoo erga jalqabee guyyaa shanaffaa qabatee jira.
Kutaa Las Vegas magaalaa Nevaadaa
hospitaala San Martin jedhamu keessatti narsii ta'uun kan hojjetaa jiran obbo Nugusee Riqituu warra talaalli kana fudhate keessaa tokko. Erga fudhatanii booda haalli ture maali jechuun jaalanneen gaafatteetti.
erga fudhate humtoonatti nagaamne namoonni hundumtuu erga fudhatanii dayiqa 15 moonitar sawaachitti jechaadha. Dayiqa 15 kana keessatti homaan isaanii taanan ka'ee gara mana isaa deemaa jechaadha. So humtoonatti nagaamne ammammaatti eddan fudhatee dhufe nagaamna kiyya jira.
Egaa fakkeenyaaf dallaalimti kamiyyuu yeroo fudhatan dhandha nama ho'isuunsaa, dhandha nama caccabsuunsaa, namatti dhageessisa isa kanarraa wanti itti dhaga'ame jira?
Amma maatti wanti natti dhaga'amne wanti tokko iyyuu hin jiru. Bakkumti hojii keenya iyyuu akkasii mijeesse dhiinkeen yoo wanta akkasii akka amma nama ho'isuu kan nama caccabsu wanta akkasii namatti dhaga'ame jedhanii bakka hojii keenyaa haalli itti mijeessine guyyaa boqonnaa keenyaa akka fudhannu godhane. Fakkeenyaaf namni buliisa danda'a darbe hojjete buliisaan sana dhufee yoo fudhate yoo qaama dadhabbiin wanti kun dhalate akka gara hospitaala deeman yaalaman kan boqotaniif jecha guyyaa boqonnaa keenyaatti hin kenname. Anii fi hiriyoonni koo warra wajjin hojjennu kaleessa kamisa ganama baay'een keenya fudhanneerra. Amma ammaatti nu bira rakkinni riipoort ta'een jiru hunduu nagaa.
Tallaalli kana fudhachuun barbaachisaa akka ta'eef tamantu turtanii?
Absolutely. Dhugumatti baay'ee barbaachisaadha. Akkuma hundi keenya beeknu ji'oota salgan darban keessumayyuu warri bakka fayyaa hojjennu kun haala amaa keessa turre jechaadha. Dhufuu talaalli kana fideenillee akka gochuusaa kana baay'eedhuma eeggataa turre. Gaafa dhufanii fudhattu jedhanii nu gaafatanis toleellee galboofne namni hunduu fudhachuu qaba jechamanaan.
Obbo Nuguse, kana dura namoota dhukkuba COVID-19 qabaman yaaluu yookaan tajaajiluu fi carraa argataniittu?
Ji'oota salgan darbaniif egaa namoota baay'inaan dhukkubsattoota keenya kan turan namoota COVID-19 qabamanii seetan baada magaala Las Vegas keessatti haala amaatu ture. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii magaala kana baay'ee ol ka'ee ture. Keessumayyuu torban afran darban kana isaan waduwaa tajaajilaa turre jechuun hin danda'ama.
Hin sodaanne attam?
Egaa namni hojiif baay'ee wanti jiru bakka hojiitti of eegna. Madalaamitti innaan faayis maaskii jedhamu jira. Isarraan sarjikaal maaskii keewwannaa akkasuma ija keenyallee mataa keenyallee oomos qaama keenya hundumaa akka bargoonee ta'inna waan asitti ta'u yoo namoonni si biraa du'an yoo namoonni si biraa qabaman akkaataan namoonni sun itti dhukkubsatan yoo arginu nama sodaachisa. Kanumaafiyyuu talaalliin kun gaafa dhufu fudhachuu qabna illee murteessan.
Egaa lafa tajaajila akkasii keessa ooltanii gara manaatti yeroo galtan yoo ijoollee qabdu ta'ee warra manaas qabdu yoo ta'ee iyyaddooftu?
Baay'ee kan si ajaa'u keessa ani ijoollee sadii qaba ofii kiyya mucaan kiyya waan jettu kan waggaa 10 yeroo baay'ee yoo alaagallu duratti yeroo hojiidhaa dhufnu nutti kaatanii namammatu gammadanii waliin dabarsa jechaadha. Amma garuu ol dhufu akka jirutti uffata achitti ittiin hojjechaa oollee alatti garaagii keessatti gadnee ol seenna. Yeroo seenu ijoollee odoon argin dhufannee shaaworii seennee achiin booda isayyuu guyyaa muraasa isaan ittiin dhiyaatu jechaadha. Alaalumaa dhawoon dubbise malee ittiin dhiyaatu keessumaayyuu torban arfan darban jechaadha. Maaskii keewwanneeti kan mana keessa teenyu. Maatii irratti baay'ee dhiibbaa guddaadha kan dhibeen kun fide dhugaa dubbachuudha. Kan akkasaatti waan baagar na godhuun argina dhugaa dubbachuudha.
Egaa amma marsaa duraa fudhataniitu inni ittaanu yoom?
Marsaa duraa fudhanneerraa inni ittaanu torban sadii guyyaa 21 booda fudhanna jechaadha. Fuulii seeksis kan ta'u.
Carraa kanaan warra sagantaa kana hordofaa jiru keessumaa biyyooti gama dhihaa keessa warra jiraniif maal gorsitu?
Haalarraa kan deemaa jiru waa hedduudha. Vaaksiniin kun nama sodaachisaan fudhasinaa oduu jedhutu baay'een deemaa jira. Garuu ani akkatti namanu kanneen dura fudhachuu barbaadeenis kanaafidha. Fudhadhaan jechuun barbaada. Eenyumaan hundumtuu namni keenya waan kanarra sodaachuu hin qabu. Vaaksiniin tokko tokko gadi hin bahin haalaan ilaalameet teessira eebbaa waan ta'eef ammana waan nama sodaachisa jiru jedhee yaadu. Haa ta'uti immoo sodaan kanuma jiruudha. Kun oduurraa baradhaa inni.
Obbo Nugusee Riqituu, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis baay'ee galatoomaa naannoo keessanis ulfaata.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.